kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
sakra be kidibe min joti om sanne meden altiner sakko di le janvier tan 2026 to gondom hedade heju amen di lende mangal mudum kadjo fu min chalmin am sanne kabaruji di min jogane om le rezo ngaji di kikide hande di annen fedde ne min dirta kamoska holliti ima daraji di wadle hitande le lamu gawo jamande bofula be to do yo inde andana sanne malisaajo yo ngabbu kaydin do sanne le on do nokule kabaruji amen di on garam bedraade faamu ele tarike o do ngabbu ha kany kante kany wonto bogi jande to alisi se kany wonto mikoroji to sekrab kedi be bisimla modom hedaade lamu gawto fedne no dirta coalition des anciens des mouvements et organisations de la résistance civile do ne kamorska holiti imadaraji mudun di ko wadi le hitande bettinde do ne hitande 2025 do wadi asawere tati lewru janvier bettindo e holle do tongande holtama wiide de do fedde kanyum ka wadi imadaraji kewdi banga leji yanka ko fayo to fina tawaji kanyum ko nande mudum tawede rafinde nagu ole on do nokku kanyum ka ana e hunde ko bimbidi ne fa hande kajal am ngondo le ondo nokku do woni Adizatu Mohammed maye wonka hebani em do majum kede Usman Yalibuni
holli tingol kamor tongande mudun golleji di wadde hitande de ana fawi do haltidinde e jamare de do golleji di be ngadi le hitande jabbene de edun fawi do golleji di be jidi wadde le hitande pudune jonde Abdul Karim Samba Maiga warejo kamor
pouvons aussi citer
de mbay limtude golleji mawdi di kamor so wadde le maji ana hen kugol jibaji i jam teme tati e noga e joyi daranaade fisude ciudi ekol dun yo imadaraji di min ngadire cialde amen min codi du kake jangirde min dokki suka l'école de jande fuddano den li ciudi l'école forbe gon les régions o min darane gedu yalla holar an wad hakkunde sabuji kanya e mangal pat en min puddi golleji itande hikka 2026 de
2026
imbe gennidi hawrbe e o batu jetti golleji fedde de e wi mabbe di golleji ana beede yirwere e mo yaagi region gawo Mariam Jakite debbo ardo goto gondo gawo
doné
fukkude i jam e walude yonki neddo goto commerce ana wonde wadde golleji naboji yeso jirwinoji kanya sa kade golleji bondi e sukabe jokkobe ngatta e jamare de be darte e commerce tinno e golleji fa handen do daranaade kabaruji ngodude handen do gaawo do kulle cigiroje de ne gonde bonde sukabe amen e be kabo e modon leeti moore hala makko kajaara gouverneur hol tv de lamu gobe ballan kamorko woni ko Hadizatu Maiga be ne studio tamane yude gaawo
chogu 50 maro ka chogu dum jipike sanne dum yowi uinaaji no unai joyi e temdere yowi wari uinaaji tati e temede nayi sefa le lamu yowaru gawri yowi uinaaji chapan nayi dum wari e uinaaji joyi e temedidi sefa jipagol chogu dido ngureji le ondo nukuka e lewi julabe kayo sabi dum hebi sanne le lumo ngo sabi wakati ketaldu bankasto lumo ngo kawana wakati tan mo yimbe waawi yaade sodude kulantereji de hasindine mudum yo wakati dum mo yimbe waawi wacho waitide kulleji kewdi ko jogi tum le wi yimbe le demobe gombe le ondo nokko yo wakati du ngodo lumo yo wakati e jodi mabbe kambe do tewtudo andude hodum woni beme ande kessede e be nawtoro de do beme ande kesse fa be ngada jaaguji ma fa be choda kulantereji ma fa be anda du hono lumo ngo alhali mudum wordi in way latan sababu e jodi mabbe e le wi ma be kambe ka sotirde kulantereji mabbe di no be kebiri fuudi do application ngay be nawtorto le nyalamo hande o di do ana buita sanne farati bili do e nguikaji kayto kawrtal go obo edition be noddirta forum international de forgeron soneke bara go to go do woni golleji mudum ka fuddi asawere sappo lewru janvier hitan 2026 gallo kawrtal kawrintino yimbe gollirobe juude mu em urbe le leedi amendi leedi mod senegal mauritani kanye e gambie latke sababu e juude do woni numube kanyu en ka fecitide kulantereji tibe kebi ele tawangal do latke wakati do e juude mabbe andude tewtu andure hodu woni ko be kaani tabure le nyalomo hande o yele be keba hunchande hore golleji adnaando hasindini e mudum le nyalomo hande o bangal no golleji mabbe di yartani Buffalo Bay anali e region kai inde goto ka anatom andar sanne do woni Mali Sadio nedo inde ka to jarda Buffalo Bay fu ananam inde mudum ha o do gabbu kayun ka hatariki mawdo jogi le on do nukunom holitiri wiide andan be kabaruji bilide finata wa fa andan be kabaruji bilide tariki le on do nuku ga hoto fu nedo inde yuri hodum fu ngal do hodum fu hodum so o do daba nodirale nyalamo hande o hodum woni darde mako jati le ngaldurande fa ke ben famtare aniko Ibrahima Maka lo yodunke andan do kabaroji bili de finatawa haltidi e kejado am gondo le on do nokko do woni Musa B Sidi B Buffalo B to do festan Ousmane Ali Bouli
Mali Sadio
le finatawa amen Sadio an hokke inde suko jukudo funebe enanan laaji min kebi ngeenya goto nodirte mayna baga kanyun hokki gabbu inde Mali Sadio o mo jogi no londe de siri woni e mudon bawnde hokkude dawla sini aloteke ko le mudon ka kinatawe alotirto do le nokku do himbe jiatama le mudon mayna baga yeey jube wattindo lottono den bingel gabbu juwi yaso makko sabe o huli sammini londe de o yuppi do gabbu no ala hali ngabbu o wori weli sanne ngeño o dum wadi sababu fo majji hakkilo sami le mudon woni ko ngabbu hebi inde nyande fu himbe jan dangere mayango yari ewodi ngabbu o le mab ana hen surbo goto no ditte do Sadio kanko o ma hedoto no sanne bangi daba o mo fijide mudon hulata modu wol fojo debbo goto meedi no nyande wotere sedade ko wowi yide e Mali Sadio woni ngabbu o
Sadio so wadi Sadio da Mali
sakraabe on kebi faamu do min kaddata e kabaruji amen de kikide hande hono no andirdo ne fanje fe nokkude seeda Abdourahmane Maiga wala yottindo dido kabaruji fu e France en corne en kireja